D-Cruz, Sean Breeze, M.A.D.
Ibyo bintu numva nibiki ko numva buri umwe ngo afite igiti byabaye iturufu no mu muziki utabifite ubwo wasasize iki ese mama ibyo numva nibyo ko njyewe mbona ntazi nibyo aribyo biri hejuru iyo ngo mubagafashe haba bifite ubwo baraturushije nawe se ko bitanga fame bamwe bati ngo hit ni hit wagafata wayabona jezi yuko bifite remite
arababona bakagweza nyuma bikaba mu kwicuza ibyo byose iyo byandurutse
bagasanga nyuma bakoreye ubusa
nibiki mukora bituma mugafata abakecuru babaye nibiki mukora bituma mugafata abakecuru babaye biza bakoraho
ibintu bakugita icyo dore umuntu bamwe ngo bituma bakundwa abandi nabo bagakurwa hari abo bituma bahirwa abandi nabo bagakatirwa
gusa njye sinzi no kubikora kandi sinzi no kubikora
nyagasani undeberera nsayidira dore meze ku cyapa oh no njyewe nzakomeza urugendo nubwo mbona inzira ikigoye uwo niringiye nge mpamya yuko njye kibishoboye ibyo bintu numva nibiki ko numva buri umwe ngo afite igiti byabaye iturufu no mu muziki utabifite ubwo wese asize iki
nibiki mukora bituma mugafata abakecuru babaye nibiki mukora bituma mugafata abakecuru babaye
byose bizagenda sawa numara kwemera imana nshuti yanjye vamwe ubwo buyobe kora amaboko mu mufuko ukore nshuti yanjye vamwe ubwo buyobe garagaza umurava wowe ntore
nibiki mukora bituma mugafata abakecuru babaye